murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru no i Washington DC. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yarayatangaje ko igihugu cye gisubiye muri guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ubwandu bw'ubwoko bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera muri icyo gihugu. Inzego zishinzwe ubuzima ziravuga ko buri munsi handura abagera ku 1400, mu gihe buri munsi gihitana abagera kuri 30. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kampala muri Uganda, yaduteguriye inkuru ikurikira.
Ibikorwa hafi ya byose mu gihugu byahagaritswe, n'ingendo z'imodoka zose kireke zitwara imizigo zonyine nizo zemerewe gukomeza n'akazi. Ibigo bya leta n'andi mashyirahamwe byasabye kugabanya umubare w'abakozi, ibindi bifungwa burundu. Nyamara ariko bitandukanye n'ubwashize, ikibuga cy'indege cyo kiracyafunguye. Indege akaba zemerewe kwinjira no gusohoka hakurikijwe amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nubwo hari inzego zimwe na zimwe zakomeje gukora nk'abakozi b'ibigo by'ubutabazi, amavuriro, inzego z'umutekano, amasoko n'amaduka mato mato, muri rusange ibikorwa byose by'abaturage byafunze guhera kuri uyu wa gatandatu. Ukurikije abashinzwe iby'ubuzima, ubu hari amoko ya virusi agera kuri atandatu mu gihugu, arimo n'iyo mu Buhinde yandura vuba cyane kandi kibasira n'ibyiciro by'imyaka yose. Perezida Museveni yaburiye abaturage kwitondera ibi bihe bikomeye igihugu kirimo.
The proportion of people testing positive from samples tested, what they call the positivity rate.
Ukurikije ibipimo bya COVID-19 biri gukorwa, imibare y'abandura iri kuri 17%. Bivuze ko kuri buri bantu 117 banduye. Kandi kugira ngo tube twashobora guhangana n'iki cyorezo neza, nuko ubwandu bwaba buri mu bantu 5%. Aho niho tugomba kugera. Mu gihe tugifite abantu 17 banduye kuri buri bantu 100, tuba turi mu kaga gakomeye. Imibare y'abarimo kuza mu ivuriro n'abarimo gupfa kubera COVID-19 irimo kwiyongera cyane, kandi ku bantu b'imyaka yose. Amavuriro yuzuye kandi icyorezo kimaze gukwirakwira mu gihugu cyose.
Cases have now expanded to cover most of the country.
Hari hashize iminsi mike perezida atangaje amabwiriza arimo gufunga amashuri yose mu gihugu no guhagarika ingendo zambukiranya uturere. Ariko ngo ibi ntacyo byatanze, kuko abantu bakoreshaga inzira zitandukanye bakava mu burere bakaja mu bundi. Bitandukanye n'icyorezo cya mbere, ubwo handuye abantu bakiya cyane, ndetse abantu bamwe bakanavuga ko icyorezo kitabayeho. Ubu birashoboka ko buri munyayuganda wese ahari utaranduraho azi uwanduye, uwapfuye cyangwa uwapfishije umuntu kubera icyorezo cya COVID-19. Iyi guma mu rugo abantu ntabwo bayinubiriye cyane nk'iya mbere, nubwo hari ibibazo bishobora kuvuka nk'inzara ku bantu barya ari uko babanje kuja ku kazi. Perezida Museveni yavuze ko ibi ari ibihe bidasanzwe by'urugamba rwo kurwanya umwanzi COVID-19. Abantu bakwiye kwihangana bakaguma mu ngo zabo.
The virus goes only 2 meters. So who is taking the virus all over the whole country? People are dying.
Iyi virusi ntabwo ishobora kurenga metero 2 ubwayo, none dore imaze gukwira mu gihugu cyose. None se ninde urimo kuyizengurutsa mu gihugu cyose? Turimo turashingura abantu buri munsi. Oye oye, ibi ntabwo twabyihanganira, nitwe turimo kuyikwirakwiza hose. Minisitiri w'intebe hamwe na minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abantu bategetswe gusuzuma ibikenewe ku bantu batishoboye kugira ngo babe bafashwa muri ibi bihe bikomeye, cyane nk'abarya ari uko babanje kuja gushaka akazi. Muri rusange imibare y'abandura buri munsi ibarirwa mu 1500, kandi abapfa bo akaba babarirwa muri 30 ku munsi ukurikije minisiteri ishinzwe iby'ubuzima. Nyamara ariko abenshi ni abakiri indwara kandi bavurirwa mu rugo, ku buryo abenshi mu banduye babwirizwa kuguma mu rugo bakahavurirwa bagenzurwa n'abaganga. Hashize igihe leta ivuze ko umwuka wa oxygen ukenerwa n'abarembye wagabanutse, ariko ku ivuriro rikuru ry'igihugu rya Murago haraye hashinzwe ibigega bishya by'uwo mwuka. Amavuriro menshi yagenewe kwakira abarwayi mu gihugu amaze kuzura, n'abakozi bo gufasha abarwayi akaba bamaze kuba bake ukurikije abashinzwe iby'ubuzima. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius Bahizi tuve muri Uganda tuza mu Rwanda. Ibarura ryakozwe n'ishyirahamwe ryita ku bafite ubumuga ryerekana ko mu Rwanda habarirwa abafite ubumuga basaga 400,000. Iri shyirahamwe rivuga ko ababaruwe ari abakuze gusa, kugeza ubu abana bavukana ubumuga bo imibare yabo ntabwo izwi. Aba bana hari imiryango imwe n'imwe usanga ibata kuko imyinshi idafite ubushobozi bwo kubitaho. Iki ni ikibazo ibitaro bivura abafite ubumuga bya Rilima mu karere ka Bugesera cyahagurukiye mu rwego rwo kubafasha kongera kugenda no kwikorera imirimo imwe n'imwe. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, nibyo atubwira.
Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima niho usanga ibyo bitaro byakira abana bafite ubumuga bunyuranye, ariko abahiganje n'abavukanye ubumuga bw'ingingo. Ni kenshi usanga hari imiryango itita ku bana baba bavukanye ubumuga, abatabataye bakabaheza mu nzu. Ubuhamya Ijwi rya Amerika ryahawe na Eric Nkurunziza, umukozi ushinzwe imibereho myiza muri iryo vuriro, bugaragaza ko hari imiryango igiheza umwana wavukanye ubumuga.
Umwana nkuriya urimo kugenda, umukobwa w'imyaka 16, avukanye ikibazo cy'ibirenge, iwabo nyine baramufata baramujugunya, usanga nyine iwabo baramufashe baramujugunye ari iyo ngiyo, ariko nyine yabona abagera neza bakaza bakamuvura. Abandi miryango usanga ahita itererana umwana yavuka, bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kwa gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari wese, akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye, n'umwana natoraguye. Ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa ijana ku ijana.
Ibi bitaro bigiye kumara imyaka isaga 20 bivura indwara zigendanye n'ingingo, zaba iz'umuntu yavukanye cyangwa ibyizanye nyuma. Muganga uyobora ibyo bitaro Albert Nzayisenga yemeza ko abarwayi babasha kubageraho bagerageza kubaha ubuvuzi butuma bongera gusubira mu buzima busanzwe.
Twebwe tubona hari akamaro kanini cyagize, kuko abo bana bamugaye akenshi abantu babata cyangwa se ntibabitaho, ko bavuga bati aba bana ntabwo bafite ubushobozi bwo kwifasha. Buryo umwana gukura neza cyangwa se kugira ngo abantu bamwakire, nuko babona afite imikurire isobanutse. Iyo umwana natari gukura neza, abantu bagenda bacika intege mu kumwitaho. Ibyo dukora bituma umwana niba atashoboraga kugenda, niba atashoboraga kwikura aho ari, dukora ibishoboka byose kugira ngo tugire ubushobozi tumuha dukurikije imyitozo tumukoresha cyangwa se n'ubuvuzi tumuha bufatanye bukomatanye, ku buryo ashobora kuba yakwideplace, ku buryo ashobora kuba yakwigaburira.
Abana bavurirwa muri iki kigo cya Rilima baganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko babaga mu buzima bubakomereye bataratangira kuvurwa.
Najana ngo uburwayi bw'amavi, amavi yagiye agenda ahengama.
Navutse akaguru karahengamye gutya.
Bakagusiga mu nzu, ntubashe kuryamwe n'abandi bana. Bamwe bafatwa nabi bakababuza kuryamwe n'abandi bana.
Naravunitse, bibana gutyo baramvuye, birangije nyine ubwo ngubwo barambwira ngo ni gutyo, ariko nyine naracumbagiraga. Ubu babara kandi n'abandi bana baraguseka.
Ufite icyizere cy'uko ushobora kuzakira ukagenda neza?
Icyaraje, kuko nk'ubu ugereranyije n'amaguru ntabwo yareshaga.
Kugeza ubu nubwo hari ahakigaragara ababyeyi bahisha abana babo mu gihe bavukanye ubumuga, iri vuriro rya Rilima rivuga ko iyi mibare igenda igabanuka bitewe n'uko umwana wese uvutse ubuyobozi buhita bumumenya bukamukurikirana. Umubyeyi waganiriye n'Ijwi rya Amerika ufite umwana wavukanye ubumuga yatangaje ko yazanye umwana we kumuvuza abibwiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamusanze iwe mu rugo.
Hari abantu bashinzwe gutambagira mu kagari bagenda bareba abana bahuye n'ubumuga nyine bakatwandika. Amaguru yararebanaga, barambwiye ngo nibamara kumushyiraho amasima bazamudukuye tujye kutumwandikira mu rugo. Barakwinuba nyine bakakwita ko wabyaye ukimara, ukabona abantu batakwitayeho neza kubera ko utabyaye umwana umeze nk'abandi.
Muganga Ruberi ndetse na Bwana Nkurunziza wita kuri aba bana umunsi ku munsi bumvikanisha ko umwana waje ufite ikibazo cy'ingingo iyo bamaze kumugorora yongera kwemerwa mu muryango.
Hari umubyeyi usiga umwana nk'aha ngaha yagaruka kumureba ukabona kuri we biratangaje, bimuteye igishyika, ntiyumve ko umwana we yari yifitemo ubwo bushobozi bwo kubigeraho.
Ikigaragara cyo iyo bamaze kubona hari aho umwana ageze, atangiye guhaguruka, atangiye kugenda, arashobora kwiga, arashobora gukurikira nk'abandi, ukabona nyine uyu mwana bamukunze kubera ko yamaze kugira hagera cyangwa se yamaze kugira ikintu ageraho nubwe ashobora kwifasha mu buryo busanzwe.
Ibitaro bya Rilima bya Kiliziya Gatulika Arikidiyoseze ya Kigali. Kugeza ubu aba bana bavurirwa muri ibi bitaro bose barirwa n'imishinga ko biba bigoye ko umubyeyi yabona ubushobozi bwo kumuvuza kugeza igihe akize. Mituelle de Santé ntirabasha gukorana n'ibi bitaro. Dr. Ruben Nzayisenga utangarije Ijwi rya Amerika ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo begere Mituelle de Santé nayo izabashe kuzavuza abarwayi baza bagana ibi bitaro. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu bitaro bya Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, mbere y'uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze tubagezeho ubu butumwa. Nyuma y'amezi atanu tubagezaho ibiganiro bivuga ku makimbirane yo mu muryango, turabamenyesha ko muri uku kwezi kwa gatandatu ibiganiro tuzabagezaho bizibanda ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse n'amakimbirane aturuka ku guheza abandi. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza. Christelle, uraho neza?
Yego, ndaho neza Claire.
Amakuru y'iminsi?
Amakuru ni meza, wowe se?
Nta kibazo, ndashimye Uwiteka. None se muri rusange wabonye ibi biganiro abantu barakuye mu iki?
Muri iki gihe ibiganiro bigaruka ku makimbirane yo mu miryango bimaze igihe cy'amezi atanu bicaho, abakurikira ikiganiro bungukiyemo ibintu byinshi. Aha nagendera ku nsanganyamatsiko zitandukanye zatambutsemo, nko ku nsanganyamatsiko yavuga kuboneza urubyaro mu buryo bwa burundu ku bagabo. Abantu benshi bakurikiye ikiganiro bagaragaje yuko n'abagabo bafite uruhare mu kushyigikira abagore bakuboneza urubyaro, ndetse bakanavuga yuko atari ikintu gikwiye guteza amakimbirane mu muryango. Niba umugore bimunaniye umugabo yamushyigikira, ukabona ko nawe wundi ufite imyumvire hari amakuru atarafite kuri ubu buryo. Indi nsanganyamatsiko nanone abantu bavuzeho cyane ni iyi y'amakimbirane aganisha ku mpfu hagati y'abashakanye.
Batitsi
bati rwose aya makimbirane akenshi ari kuva ku mitungo. Ku mitungo, ubusambanyi, gucana inyuma, ubusinzi. Ati rero nk'umuryango bajye bicara baganire, kuko hari gahunda nyinshi zabashyiriweho bakibukiranya. Ati tugura batwa ababyeyi, ati mu mashuri birigishwa n'abana ubwo babigiramo uruhare mu kunga ababyeyi babo, ibintu byinshi bitandukanye. Rero urumva ko hari ikintu kinini, kandi nanone tutarasoza muri izi nsanganyamatsiko twaganiriyeho. Hari nyinshi muri zo zagiye zitangwa n'abakurikira ikiganiro bwabo tukazikoraho, kandi nanone bikagaragara yuko ari ikibazo cyari gihari bitewe n'ubutumwa twakira. Bamwe batanga ubuhamya ati ntitwaye tuzi ibi, ati se burya ni ibi, ati ndahindutse. Ukabona ko ari ibintu byiza kandi byo kwishimirwa.
Reka tunabonereho rero gusaba abakunzi b'ikiganiro ejo nyire ko bajya badusangiza insanganyamatsiko yifuza ko twabateguriraho ibiganiro, kubera ko barabyiyumviye ko iyo babidusangije tubikoraho kandi bigatanga umusaruro. Christelle, urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Ndaza kongera nkwakire utugezeho ibitekerezo urakira mu kiganiro cy'uyu munsi.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Internet cyangwa se murandasi ni kimwe mu bintu benshi mu Banyarwanda babasha kugeraho mu buryo bworoshye. Raporo yo mu mwaka w'2020 y'ihuriro mpuzamahanga mu by'itumanaho ITU yagaragaje ko nibura umunyarwanda atanga 7% by'amafaranga yinjije mu mwaka agura internet. Kuri ubu usanga abantu bagerwaho n'amakuru ku buryo bwihuse, byose biturutse kuri murandasi. Isiga yaroroheje guhanahana amakuru n'itumanaho. Si ibi gusa, kuko n'iterambere ubwaryo riri kurushaho kwihuta ku buryo ibyiza dukesha murandasi navuga ko ari ntagereranywa. Icyakora hari n'ibibi tutarenze ingohe, birimo no kuba umuntu ashobora gutuka undi akamwandagaza aho yaba ariho hose, maze bigakwira isi mu kanya nk'ako guhumbya. Uyu munsi rero turibanda ku buryo imbuga nkoranyambaga zisa n'izatumye abantu basigaye batinyuka gutanga ibitekerezo binyuranye. Ibiganiro bikorerwa kuri YouTube bikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'umurongo nyiri kubitangaza yabihaye. Kuri urwo rubuga kandi wahasanga ibiganiro bicukumbura ndetse bikoze kinyamwuga. Wahasanga kandi n'ibindi bivuga ku nzego zitandukanye z'ubuzima n'iterambere. Nyamara igihe cyose udakoze amahitamo neza wanahavoma ibitari byiza. Muri iki kiganiro twaganiriye na Jean de Dieu Kainijabo, umwe mu banyamakuru bamaze igihe kitari gito bakorera umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, kuri ubu akaba yarahisemo gukomereza uyu mwuga kuri YouTube. Yadusangije ubuhamya burambuye bukubiyemo n'icyatumye ahitamo gufungura umuyoboro wa YouTube. Reka tumwumve, turagaruka mu kanya.
Icyatumye njye mfungura YouTube ni uko nabonaga iritangazamakuru ry'amaradiyo n'amateleviziyo ntabwo rikigezweho cyane, kubera ko ubu ngubu amakuru yose ari kuri telefone. Umuntu ari kuba yicariye ku kazi afite smartphone, yarakoze subscribe kuri channel yawe, akabona notification yuko ushyizeho ikiganiro, agahita byonda kareba. Rimwe na rimwe ukanamuha amakuru bariya ba mainstream media, ba TV na radio, bari buze kumuha nijoro, ariko akaba yiriwe yareba, ntabona umwanya akataha ajya kuruhuka. Uzabona n'abanyamakuru bo mu bitangazamakuru bikomeye benshi bagiye babisezera bigira kuri YouTube. Itangazamakuru ryo kuri YouTube ikindi narivugaho nuko ari itangazamakuru ryiza mu gihe urikoze kinyamwuga, bitandukanye n'umuntu urikora mu buryo bwo kwinezeza no gutanga ibitekerezo ritagamije kubaka no kugaragaza ibikwiye gukosoka mu nzego zitandukanye.
Tukiri aho ngaho, hari abajya bavuga ko imiyoboro nka YouTube cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga byabaye inzira ifasha abantu gusebya abandi cyangwa se kuvuga amakuru badafitiye gihamya n'ibindi. Wowe ubitangaho ubusobanuro ki?
Nibyo, hari abifashisha imbuga nkoranyambaga uretse na YouTube, nuko ariyo wenda turi kuvugaho mu gusebya abandi no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ariko ku rundi ruhande nyine, umunyamwuga wabijemo ari umunyamwuga, amakuru atangaza abatandukanye nayo wa wundi w'umwamateri cyangwa ubikora mu rwego rwo kwinezeza no gushaka views. Abantu bamwe badakora kinyamwuga usanga aribo babifata nka business kurenza gutangaza no gutara amakuru no kugaragaza nyine niba hari ikibazo kiri muri sosiyete n'ibisubizo bishoboka gishobora gushakirwa. Ibya business bikaza nyuma. Niyo mpamvu udashobora gusanga umuntu wenda ukora mu nkuru za politiki atangaje igihuha ngo runaka byagenze gutya, ariko uzumva bamwe wenda mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari hanze babikora mu buryo bwo kwiyamiza ashobora gutangaza igihuha, ngira ngo nawe uzi ingero z'abakunze gutangaza ibihuha bivuga ku Rwanda.
Reka ngaruke gatoya kuri Primo TV. Primo TV, byari byabaho ko uterura ikiganiro kuri politike y'u Rwanda, hanyuma rero ugasabwa ko wasiba icyo kiganiro kuri YouTube channel yawe?
Oya, ntabwo birabaho. Kuva natangira mu kwezi kwa kabiri nakoze ibiganiro bitandukanye. Hari n'ikiganiro nakoze kivuga ngo bizasaba iki kugira ngo ishyaka ritari FPR ritegeke u Rwanda. Nk'icyo kiganiro abantu bamwe barampamagaye babashuti banjye, ariko ntabwo ari mu nzego za leta cyangwa undi muntu watumwe na leta. Ni inshuti zanjye zampamagaye bati biriya bintu ni ibiki urimo urakora, utangiye kwataka ishyaka riri ku butegetsi. Ariko mu bantu twari kumwe muri icyo kiganiro nari mfite Depite Frank Habineza wo muri Green Party, ni ishyaka naryo rishaka kuyobora u Rwanda. Mu rundi ruhande nari mfite n'undi musesenguzi witwa Ile de France, sinabo bariraga, ni umuyobozi wa radio. Turimo dusesengura nyine bizasaba iki. Icyo kiganiro ni cyo abashuti banjye bampamagaye barambwira, ntabwira ariko nta kibazo kirimo. Yes, nta muntu rero urampamagara ngo ambwire ngo wakoze ibi ngo ukuraho ibi. Oya, ntawe. Rero inama nagira urubyiruko no kujya kuri YouTube uzi icyo ugiye gushaka. Nukoresha YouTube urubyiruko, icyiza ni ukujyaho uzi icyo ugiye kureba gusa.
Arakoze Jean de Dieu Kainijabo umaze kudusangiza ubuhamya bwe. Reka noneho mikaze mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza atugezeho ibitekerezo bimaze kumugeraho ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho uyu munsi. Christelle, ikaze nanone muri studio.
Urakoze cyane.
Abakunzi bacu bateki?
Abakunzi bacu badusangije ibitekerezo bitandukanye, akaba ari nabyo ngiye kubanyuriramo. Ariko mu kubutangira ndanabasuhuje. Reka duhere ku butumwa bwa Muyoboke Jean d'Amour uherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali, aho yagize ati ibitekerezo bitangirwa kuri YouTube bifasha abantu batandukanye kwiyungura ubwenge n'ubumenyi runaka mu gutanga amakuru. Ati buriya binafasha abakora ibikorwa bitandukanye kugeza ibitekerezo ku bantu baherereye mu bice byose by'igihugu. Naho Uzambaza Imana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge Rugenge mu murenge wa Kimisagara yagize ati YouTube ni ingenzi cyane, gusaba kurikira ibitekerezo bihatangirwa bajye bashishoza bakurikira ibibafitiye akamaro kuko habaho n'ibihuha. Naho Fred Urihuye waravuga ko gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gutanga ibitekerezo mu bwisanzure ari ingenzi cyane. Dukomeza Dusengimana Matusela uri I Kigali yagize ati gutanga ibitekerezo hifashishijwe YouTube bikorwa mu bwisanzure. Gusa nk'ababikurikira tugomba kwitonda kuko hari n'ibitekerezo bihatangirwa bigamije inyungu runaka kuba bitanze. Naho Nyandwi Emmanuel wirire mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Ndera yagize ati ibiganiro bitambuka kuri YouTube bigira byinshi bikemura mu baturage. Abaturage bakorerwa ubuvugizi kuko usanga n'ibiganiro bitambukaho bikurikirwa n'abayobozi batandukanye. Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mu bwohereze ndakomeza mwakire. Imbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube zifashisha ikoranabuhanga rya algorithme rifasha kugenzura ibyo buri wese akunda kureba cyangwa gusoma. Bityo agahora yerekwa ibisa nabyo igihe cyose asuye urubuga runaka. Mu minsi ishize YouTube yasibye amashusho 30,000 yakwizaga ibihuha ku rukingo rwa COVID-19. Nyinshi muri izi konti na shene zifungwa ziba zikoresha indimi mpuzamahanga nk'icyongereza, igifaransa, icyarabu cyangwa icyesipanyol. Aha wakwibaza ute si impamvu ni iyihe ko ntumvamo indimi nk'ikinyarwanda n'izindi. Impamvu rero ni uko inzobere zishinzwe kugenzura ibinyuzwa kuri izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se za robo zikoresha indimi mpuzamahanga. Tugarutse hano iwacu mu Rwanda uzumva hari n'abavuga ko imbuga nkoranyambaga nka Twitter, Facebook na YouTube zatumye hari abatinyuka gutanga ibitekerezo byabo mu bwisanzure. Uzumva abandi kandi bavuga ko zidakoreshwa kinyamwuga bityo ko hakwiye gufatwa ingamba zikarishye. Ese igihugu kimwe nk'u Rwanda cyabasha gushyiraho uburyo buhamye bw'uko izi mbuga nkoranyambaga zakoreshwa kinyamwuga? Ibyo n'ibindi ushobora kuba wibaza, reka tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Mane Shimwe yagiranye na Dr. Kayumba Christophe, impuguke mu itangazamakuru na politike mpuzamahanga.
Iyo ibiganiro bitambuzwa kuri za YouTube cyangwa kuri izi mbuga nkoranyambaga mubihuza gute n'abavuga ko ari ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo?
Nibyo rwose, kubihuza biroroshye cyane kubera ko kugira ngo utange ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga ntabwo bisaba kugira ngo ube uri umunyamakuru uba warabyigiye, ntabwo bisaba kugira ngo ube ukomeye cyangwa udakomeye. Buri munyarwanda wese, buri muntu wese ushaka gutanga ibitekerezo ashobora kubitangaho nta nkomyi. Abavuga yuko iyo mirongo yatumye abantu bashiruka ubwoba gutanga ibitekerezo byabo, navuga yuko mu buryo bumwe ari byo, kubera yuko hariho abaturage ubusanzwe batashoboraga kujya mu bitangazamakuru bisanzwe kubera ko yenda ibyo bitangazamakuru bifite uwo biha mikoro, cyane cyane uzari ibitangazamakuru ryacu hano kuva ryatangira muri 1933 ubwo kinyamateka yatangiraga. Abanyamakuru akenshi mikoro bayiha abayobozi, abaturage basanzwe ntibayibahe. Nkibaza rero yuko ari bumwe mu buryo nyine abaturage batangamo ibitekerezo, ariko mbirebeye mu buryo bw'ukuntu itangazamakuru ryagiye rikura, ntabwo navuga ko yatanze yatumye abantu bashirika ubwoba, ahubwo yabahaye uburyo ibitekerezo byabo kubisangiza abandi. Izi mbuga nkoranyambaga nka YouTube ni bumwe mu buryo umunyamakuru cyangwa umunyarwanda uwo ari we wese ashobora gukoresha agatangiza umuyoboro we, kubera ko ibyo akora abanyarwanda benshi babyisangamo babikunda. Iyo ugize abakuyoboka benshi n'urwo rubuga rushobora gutangira kuguha amafaranga iyo ugezeje umubare runaka w'abantu bakurikirana ibiganiro byayo. Abavuga rero yuko hariho ababikora bitari kinyamwuga, nibyo, hari ababikoresha guhakana jenoside, mu gutukana, mu gusebanya politike y'amoko. Watanga igitekerezo kuko atemeranywa nawe akagutuka. Urumva rero yuko harimo ibyiza byiza imbuga nkoranyambaga n'ibibi byiza imbuga nkoranyambaga. Nkibaza rero yuko icyo gomba ureta igomba gukora ni ugutuma ishyiraho uburyo izo mbuga nkoranyambaga zakora kinyamwuga.
Yego, uko kumonitoringa cyangwa kugenzura uburyo zikora neza, ninde ushinzwe kubikora mbere na mbere? Niba hariho YouTube channels zigera mu bihumbi, hakabaho registered media cyangwa ibitangazamakuru byemewe gukorera mu Rwanda bibarirwa mu 140, ni umukoro wande?
Icyo ni ikibazo cyiza, kuko nini ikibazo kirimo kwibazwaho n'abahanga ku isi no mu bihugu bitandukanye kitarabonerwa umuti. Kubera iki? Kubera ko ibitangazamakuru twari tumenyereye ubundi ryakoraga mu buryo rikorera muri contexte y'igihugu, buri gihugu gishinzwe gushyiraho amategeko yacyo. ariko ziriya mbaga mu nkoranyambaga nta mipaka zigira, nta leta nimwe iyobora YouTube. YouTube ni nyirayo ni Google. Google ifite abikorera ku giti cyabo. Ni wo muyoboro wa mbere ubayeho w'itangazamakuru ku isi, aho buri muntu ushaka aho ari hose ku isi yakwishyiriraho umuyoboro we. Kandi uyo muyoboro we ugakurikirwa n'abantu bari hose ku isi. Nta muntu ubwo tuvuga. Twavuga ngo ni we ufite responsibility yo gushyiraho uko amategeko y'uko uyu muyoboro gukorwa. Nibaza rero ko ubu ngubu inshingano twazishyira ku nzego eshatu. Urwego rwa mbere ni ku rwego mpuzamahanga, kuko uriya n'umuyoboro mpuzamahanga. Nayo mpamvu hariho n'itegeko ryemera ubwisanzure bw'itangazamakuru mpuzamahanga. Ingingo ya 19 yo mu masezerano mpuzamahanga yakoze muri 1948 itanga ubwo burenganzira. Nibaza ko hagomba abayobozi bi ku isi bahurira muri Loni, bahurira mu rundi rwego bagashyiraho uburyo iyo miyoboro yashyirwaho amategeko, hanyuma ayo mategeko noneho akanamanuka ku rwego rw'igihugu, ku buryo urwego rw'igihugu rwakorana n'ubuyobozi bw'iyo sosiyete bakavuga bati murebe imipaka. Nushyiraho video itukana bayikureho. Ukuraho ibyo ngibyo atari umunyamakuru ariko akurikije yamabwiriza yashyizweho. Uwanyuma nshaka kuvugaho ni ku baturage, kandi ubwo baturage nshyizemo n'abakoresha izo mbuga nkoranyambaga, kuko buriya no mu gihugu umuturage afite responsibility zo gukora ibintu biteza imbere igihugu. Leta ntigomba gutinya izi mbuga nkoranyambaga, ahubwo nayo igomba kuzibona nk'umugisha, hanyuma nayo ikayikoresha mu guteza imbere umuco wo kuganira, umuco wo kwemerera abanyarwanda gutanga ibitekerezo, hanyuma yenda uzikoresheje nabi ikaba ari wo ikurikirana. Ariko nanone ikurikije amategeko idakurikije amarangamutima. Umuturage aho yabimenyera n'ubona umuntu gukora ibiganiro cyangwa gukora inkuru zijyanye no gutukana no gusebya, nta kintu kiza urabibonamo ntubikurikire. Ariko umuntu avuze ati ikiganiro kiri mu kuntu twatsinda ubukene, gitega amatwi kubera ko ubukene ni ikibazo. Icyo nabasaba ni uko bazaze babyitondera, kubera ko hari ibiganiro binyura ku mbuga nkoranyambaga akazi kabyo ari uguteranya. Bazaze bakurikira rero ibibubaka, ibibasenya babihorere.
Dr. Kayumba Christopher, turabashimiye cyane ku musanzu mutanze mu kiganiro ejo.
Mwakoze cyane namwe kuza kugira ngo tuganire.
Turamushimiye cyane Dr. Kayumba Christophe, impuguke mu itangazamakuru na politiki mpuzamahanga. Mwiyumviye ko anatanze inama ku cyakorwa kugira ngo imbuga nkoranyambaga zikoreshwe neza. Muri studio reka nongere natsire mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza, maze tugezeho ubutumwa yakiriye bugaruka ku kiganiro twabagejejeho ubushize cyavugaga ku makimbirane hagati y'ababyeyi n'abangavu n'ingimbi. Umwanya ni wawe Christelle.
Urakoze cyane rero ibitekerezo mwadusangije byose byagarukaga ku buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi y'ingimbi n'abangavu. Reka duhere kuri Damascene wiriri mu karere ka Gicumbi, aho yagize ati amakimbirane hagati y'abana b'abangavu, ingimbi ndetse n'ababyeyi aterwa n'ibintu bitatu bikurikira. Ati hari ukudahuza k'umubyeyi n'umwana, uburere umwana yahawe, ndetse no kuba umuryango aturukamo uhoramo amakimbirane. Dukomereze kuri Alon wiriri mu Gasyata, aho yagize ati amakimbirane hagati y'ababyeyi, ingimbi n'abangavu yafashe indi ntera. Ati leta ikwiriye kurushaho kwigisha uburyo bwo kwirinda amakimbirane binyuze mu mashuri no mu miryango. Naho Inusa uri mu nkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe yagize ati nkunda gukurikira ikiganiro ejo. Inusa urakoze cyane. Naho Nitegeka Naftar uherereye mu karere ka Nyanza yagize ati amakimbirane hagati y'ababyeyi n'abangavu n'ingimbi arahangayikishije cyane. Ati yakwiye gutegurwa ibiganiro bitandukanye bigamije kwigisha. Dukomeza Werari Suherere mu karere ka Ruhango yagize ati ikiganiro ejo kiranyura cyane, ndagikunda, nyungukiramo inama zitandukanye. Werari si urakoze cyane kandi ukomerezaho. Hategekimana Edi uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati amakimbirane hagati y'ababyeyi abangavu n'ingimbi yakimurwa n'ibiganiro hagati yabo ati kuko bituma habaho kumva ibitekerezo ku mpande zombi. Nahira Dukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati amakimbirane ari hagati y'ababyeyi abangavu n'ingimbi yakemurwa n'uko ababyeyi bajya baganira n'abana bityo nk'ababyeyi bakamenya uburyo bwo kubagira inama no kubafasha kugira imyitwarire myiza. Ubu nibwo ubutumwa mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Nshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeza ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma.